nimelilooki niliangisha padlock saina toa lock na mikono za handcuff waliagiza dots wakapewa my headshot 1 2 3 niko fresh bila prince anko hanifeel and Vivian
na Hillary si. Hey guys, welcome and welcome back to the 7th episode of the Gazebo podcast, hosted by myself Marvin Kehato aka Murio wa Mta aka the Coochie Scout, and of course Mr. Eat It Right and Papa All Night, and I'm here joined by my co-host
Kelvin Gatim aka Mr. Smooth Moves aka Superman Chocolate Superman.
And it's your boy Oyugi aka Oyugs. Ningesema hizi zingine, but my spot has been taken by my colleagues. So
shout out Afare, and yeah, yendo alikuwa anasema hizo majina zote, and I was just like, hey, acha add these zangu zake every week, mse new ones there, rudi yangu zake kama
so pia sisi tuna, lakini hapana, mimi zangu ndo kwa nikizirudia
watu kujue by hiyo
hizo ni part of me na feeling kazi ko part of me
chocolate superman.
Acha mimi ndio nitafute sasa zingine mpya, unajua zilikuwa zimeishaisha. You know like from my perspective nachukuanga like from pop culture hivi ma movies. Okay, kama ni music kuna Liliads pale ni movies pa hero Yagman hapo,
lakini yeah? Kwa kuna kwa artist jite Liliads,
hiyo ni inaweza
mbaya.
Yeah, so if I ever decide to become a rapper, yeah, I guess that's in my movie.
Definitely, mimi naona sahi hadi rap industry inaweza. Like at the moment sahi, you know, like people still like Genge Tune and all, but time rap itakam na people wataipenda. Yes. Especially like good artists kama kina TNT, kina Kardinali.
Pia kuna this Calibra artist mwenye sijui ni kako 16, anaitwa Trio Mio. Sijui kama umemsikiza. Cheza kwa wewe.
By the way, nilimuona
Zuzi. Hey, that kid is talented. Mbaya. Wewe mse ni talented. Hata anaanza kucompare you na Isa. Of which Isa, yes, yeah. Isa always compare. Nika compare mse na Tupac. Lakini anakazi wasee wanaanza kusema azin flow yake ni kama ya Isa. Ana trick back.
Oh.
Personally mimi naona kama Genge Tune imedead. Lakini ni a story for another day. Lakini wewe
I mean, Genge Tune ilikuwa fiti last year, alafu hii mwaka mimi sijui kumeenda aje. Labda ni jua kuja kuwa na as many parties.
Yeah.
So like watu wajapo kwa kizi hai vile inapa.
Ma concerts hivi.
Yeah.
Na feeling kaka kumetokea better artists. Si sorry na Genge Tune kwenda under the radar, na feeling kaka kuna better artists wenye wametokea, lakini this year imekuwa ya major. Major amemeka kill this year. Kila collab zote zake zimehit. Ngoma zake zote zimehit. I guess venye hajatoa ngoma na the council, azi amerudisha ile vibe yake kitambo.
Ile kitambo.
Yeah, sababu venye aliingia the council na just pia pale kuna atuseme
kulikuwa na limitations.
Chupia Kid Cora ni a dope artist. Madini ya dope artist, unaona.
Madini pia is a good songwriter.
Na Major pia kazi yake inajongelelea. Hapo kwa Kid Cora sikuwa sure, lakini jenye pepe kwenda kwa clubs Vasake peke ndio wao ichezwe kwa the council.
Ngoma itachezwa
Major Olai. Kwa Kid Cora iscratchiwe.
Iscratchiwe
kwa nini ingia?
Yeah, the notice.
I mean Kid Cora
anakuwa
sort of like cool kid wa hiyo group, yani hivyo ndio mimi feel pass.
Hata mimi na feeling hivyo. Lakini na feeling yeah, ile kitu ananga ni the vibe. Lakini set anakuanga that bad.
He's not bad actually. Lakini, he's a good artist.
Na feeling kai anafaa kwa kianza kwa ngoma. Wala kumweka huku mwisho. Jumadi ashajitengenezea jina, Meja ashajitengenezea jina. So na feel Kid Cora akianza,
yeah,
at least wasataka kusikiza Meja. So pia DJ ata play hiyo ngoma.
Eh, yeah, ata play juu yake ndo verse ya kwanza.
Eh. Yeah. Akimweka mwisho after Meja na Madi yenyewe, pia ingekuwa atakao ni mnoma aje after major yenyewe uwezi kumecheza above that.
Achana tu nayo. Acha major amalizie wimbo.
Eh, akianza hata Madina Billings zingine amekula hell na kula tu scratch hapo.
Major na hiyo tambla yake undefeated bro. Undefeated combo.
Never better combination. Hakuna.
So anyway guys, this week we wanted to talk about movie characters and how sometimes we get a bit acha niseme attached to them. So zingine unaonanga movie or series unapata you like this character so much. Like unataka tu everything go right for them. Ama inakwanga mimi peke yangu.
I don't know see. Si wewe peke yako. Cause yes, so zingine unaweza watch movie kwanza kama uko ume expect ifike level yenye unaipata. Unakuwa tu impressed sana. I mean, you just find a character. Na uko unafuatilia ama you're watching it too much, too often, you'll start developing behaviors, like, because of a character you're watching. So I think, you know, kuna vile tu, movie characters will affect a big part of our lives pia.
Tuna learn from them, actually.
Unaona, kushaona stuff toka perspective yake, ati follow, like, through the adventure au anachukua hivyo. At some point tu kuna una sometimes I tell me the main character si ndio ama
sometimes inakonga main obviously. Kwa season unapata kwa movie main character kiuliwa saa zingine unafeel hii imeniuma. Cuz mimi nakumbuka some people cried when Iron Man died. I didn't personally but I know people who did. The person nilikuwa naona na yeye maana alisha something lakini ilikuwa deni. But either way, I'll be shed tears, so it's a real thing, man, who are connected to characters.
Nikitu, kwanza kama msema chikimbizi ma romantic movies, ya ndazugu wapena sana. Actually, msema neza. Yes, utanini, lakini sidhani utaget emotional.
Kuna once, mine as a sema, you get emotional. Sorry to cut you off, Oscar. Amazing Spider-Man 2. O character Gwyneth Stacy, I guess that was her name, when you alikuwa man the Spider-Man kwa hiyo movie.
Yeah.
Alikufa, si ndio?
Yeah.
Hey bro, that iliniuma. Mimi sikuwa ni expect ni take off guard, ni least kenka ni lose a relative, yani least kenka ni lose mtu najua.
Eh, lakini yo shed tear.
Asiku shed, but iliniuma. Ni unajua ile una feel heart ime drop for like fuck.
Eh, lakini yo movie nao alimua vibaya. Kuna vile like kuna zile death unazoona ni respectful. Yeah. That wasn't one of them. Alivunjwa mgongo bana. Anyway. But yeah, I guess like if in the case of that movie, si ati Gwyneth Stacy hata alikuwa the main character, lakini ni ule kuna ule moja mwenye like from all the other characters mwenye alikubamba tu sana, si ndio?
Yeah. Hakuwa one of the main, but the fact that alikuwa manzia Spider-Man, I really feel it.
Mimi ni moi feel nilikunga action sio much Vikings
as this drama
I've watched
ni Ragnar kufa hiyo kitu mami hiyo nilifeel
ilikuuma
juu as in Ragnar ndio alikuwa ngazi script ilikuwa imeandikwa around him until about sio around season 3 season 4 akadedi sasa the sun to get it kitap unajua saa zingine series lazima main character akufe ndio
iendelee
lakini hiyo ilikuwa imeniuma jonye mkiwa watch Vikings utaelewa Juragna yenyewe yule msali alikuwa anakanika ni moto
mimi sijaona so siwezi jua
lakini sawa na huwa mse season 4 bana hapo si utakuwa umekunyonga
like season
1 2 3
alafu wale wasali ndio wanamcut off so unashindwa hata utaendelea aje.
But aye. Season 3 pia walikuanza kuonyesha na season 4 na za dead as in come kuonyesha na sides jo watoto wake wadogo walikuanza kuwa wakubwa. Kuna mwingine mwenye alikuwa anga kilema yeye ndiye alikuwa anakata kwa yeye as in kwa
kumnyang'anyio pao
walikuwa na kuonyesha as in kwa ma process ilikuwa kulikuwa na hints sika jo tunacho jo tini kuna sketo na sijao squat jo tiji niko na feel overrated lakini niko na sikia sawa kwa ni jo tu vile wanataka alafu wengine wanafufuka.
Hai lakini si GOT.
Lakini GOT si overrated.
GOT is good. Oscar. Mi personally niliona hadi season 8 hadi mwisho.
Achana na vile unajua waliamua kumaliza season 8 in such a
hata sio season 8 kutoka season 7 ilianza kukaa juu yaje. Si nilikuwa tuna expect for those who watch, they know you're gonna expect Khaleesi and Jon Snow at least to get married or something, like Warul hiyo bezi yote pamoja, but instead wakageuza the plot.
Hey, walipeleka 180 turn around. Mimi nako ukiona backlash yenye season 8 ilipata,
acha tu,
like wasio waliudhika tu
kwanza season 1, like unajua Ned Stark, mimi sikuwa nimefurahi. Ned Stark was a main character in the series.
So I think you can say Ned Stark sasa in this case ni kama Ragnar or Viking. Lakini sasa yeye aliuliwa season 1 after, like season 1 was all about him, like yeye ndo alikuwa all the, most of the perspective, most of the perspectives unapatiwa tu kutoka kwake. Hey, season inaisha kama
kichwa yake imekatwa, bro. Kwanza unajua ni a gruesome death.
In which atakaa kuna spoilers kama uje watch season 1 ya Game of Thrones. Ai,
Right. Yeah, you know, Game of Thrones was the hottest thing on screen. Hadi President of Brazil alikuwa ni watch nikiwa high school. Nikaona ni mistake President of Brazil na watch nikasema hey, the president's are following. Acha hadi mimi nione nini iko na nini. But nilikam to watch later and mimi nilipenda.
Mimi nilijaribu kuwatcha, sisitatis kujaribu, lakini left a place 8 to your season 1 to. Azi nini nini ilikuwa ndefu sana intro. Nijipratu ni Medusa. Kwa samu hizo. Nisikisati nilikuwa lit. Nilikuwa sober as a judge. Emi nilijipratu ni Medusa.
Alafu pia ilikuwa na characters wengi. Tumaja na Jyoti. Sijika wa unakumbuka Oscar Lake.
Yeah.
Ilikuwa na so many characters. Adi, so many. To be honest, season 1, misi kwa na Georgina Zao. Nilikuja kujua jina zao ikifuko kwa season 2.
Nilifeel, hiyo ni series msia nafaa. Yes, hiyo ni Adobe series. The fact that Netflix waliichukua, hiyo inamaanisha ni Adobe series.
Yeah.
Unaona? Lakini mimi na feel hiyo ni series lazima ukumepatia too much, so much attention ndio uweze kuielewa, na time pia ndio uweze kuielewa.
Mm.
Juu idioti kuna wasia walikuwa wanaona hiyo religiously. Unapata a place wasome pata na hivi wanaiongelea tu.
Ilikuwa na story lakini
ilikuwa na story. Kwanza like the core fan base ya idioti ukitaka ni ina dwell around the books, so na check books ni tofauti na like the series itself. So kuna zile expectations zenye kwa vitabu walikuwa wameweka, watu walikuwa wanafikiria zita end up in the series itself. Eh, yeah, sina as in
kuna kitabu
ziko based on books,
ika report
zote. Yeah, lakini sasa huo mse mwenye anaandika ako na cancer, sasa ajaweza kumaliza like I think the last episode, the last book sasa bado hajaweza kumaliza.
Na sasa yenye iliactiwa nani basi alikuwa ngamenini alikuwa ameandika hii season 8.
Ni ma directors.
Ndio maana waliharibu.
Eh, ndio sababu watu wali jump, wali shift to from everything the book shows. Eh,
walifanya vitu zao. Kwa
backlash manze.
Nadhani manze. Eh, mimi si kubwa. Siku nice manze, niko na expect better.
Anyway, mimi personally sikuwa disappointed sana. Yeah. Like iko expectation yangu lakini mimi bado ilikuwa sawa. Unajua the good thing about Game of Thrones, they kill characters. Unaona no.
Eh, watu walikuwa na uliwadi. Hadi ukiget attached to a character, hey bro, the next episode ana slash your throat.
Ilikuwa tu for fun.
Ile ndo wanacheza tu na
wao. Ile design wana introduce character fulani mpya, wanamuonyesha sana within the next 4 episodes. The next episode March anaonyeshwa sana. You're the 5th one. Eh. Death clock imemgonja hapo hivyo.
Tafanya nianze kuiona.
Unaweza iona by the way. Mimi naweza recommend msio yote aione because iko tu na story yani. Alafu hizo part za incest then you're making memes about I got a love.
Eh, hiyo time kwanza nilikuwa na was hating it there. Kwanza pale Twitter. Yeah. Jokes za GOT zilikuwa zinanipita. Hizo memes na vile zilikuwa na mingi. Yaani nilikuwa nashindwa, "Hey, what are these?"
Kwanza hiyo time ni kila episode, watu wanangoja episode moja na drop hii wiki. Ai, tuta imekuwa imechukuliwa hivyo.
Ni crazy maana anarusha mamimi. Sasa
kuna wale wenye wasonya huko wamechiki GOT wakaanza ku get bile. Sasa wakaanza kusema, "Ah, wasonya wamechi GOT na kwa ngome wanafikiria ngome fika sana." Sasa nilikuwa ngako hiyo wago, na wanajionaga nilikuwa ngala. Nilikuwa ni enjoy.
Kato na blacklist. Pia mimi feel anafunga amejiweka huko juu. Wao na blacklist.
Blacklist nili watch ni Kafka Place nikaona hiyo kitu ina revolve tu around you Reddington as in I change season 1 nika season 2 nika season 3 ni vile tu storyline na change lakini starring ni ule
na sasa hivi vile sio iko episode 8 Yeah, even season 8.
Season 8.
Eh, yeah, or something, yeah. I'm not sure.
Blacklist ni film kama series ya Van Damme. Ni kama Van Damme ambaye kutoa
series.
Kama Chuck Norris. Juu season mzima this year season 8 na je bado Redding ndo kusema, si ndio? Eh, unaona? As in hii ni kitu mimi na feel ingi kani series inafaa kuwa na events ufai kuwa wadia kusema, it's very predictable.
Yeah,
repetitive.
Kitu kia predictable, unaweza jua ni itafanyika. As you unajua, at the end of the day, Reddington atakuja save the day, atoke cast starring.
Like
so, hakuna, hata story nile nikiwa mpia, unajua hii ndio?
In the end,
chena
hee.
Haibambi.
Wazi, lazima kuwe nizo my twists. No, no.
Twist, hee.
Kitu kuna expect power, I'm saying, like, hey.
Unaanza coach power?
Sini liona mbaka season 3 nika give up. Ili sema ntendelea, but...
Na nikotaka kuwapatia spoilers power, hapa kwa jamaliza tuendelea.
Sini liona kuna power.
Yo series ni dope. Yo series ni dope.
Ama power book ni ya Tariq. So, nikawa
na hila na... Yo ni dope. As in, yo transition ya kevila wamepiga. Najua last episode ya power, ilishaka ya GOT. As you know, extend your storyline.
Yeah, ikafika mali.
Ilikuwa inafaa kuisha kitambo, lakini sasa bila extend, nikaona itafuta two story.
Wanaipush
tu, wapate two do.
Yeah,
na mimi ni feel, nika series ikikuwa noma, itafika two place, juu nataka, already ishaza kutimiza do, so producer na feel. Eh, lazima tuipush, lazima tuiextend, lazima tuiextend. Lakini for the viewers,
kaching.
Nilibotu. Yes, is an initial libo, lakini power book 2, hiyo ni awesome. I guess walichin scriptwriter pia, ama producer, kitu kaa hiyo.
Eh, yeah, unajua hadi kuna hizo tu variables ndogo wana change ingi yatika scriptwriter. Una change to the whole feel of the show.
Juka mse ni ana feel anayazendelisha hiyo story. Najua hiyo ni all about creativity ya mse. Kifili naeza come up na story better kuliko nye ili kuanga anayazendelisha hiyo story. Na story yangu ina make sense. So unapata tu era.
Bu allow me to ask this one. Unsolicited, niko off topic.
Mimi nilikuwa nenda kuuliza swali.
Okay, ask first.
Nilikuwa nenda kuuliza nini, unajua Mavo alikuwa shot show like the character mwenye alikuwa na feel most attached to, alafu aka Gwen Stacy, wewe yako ni
Ragnar.
Nimesema ni miss kusema ama mimi. Me, I think mine would be, I'm pretty sure it's somewhere in Game of Thrones, but don't matter when we play about it too much. Hey, no nanga. Ah, zi. Okay. Actually, nimekumbuka. Uh-huh. Kuna movie fulani hapo hivyo inaitwa No Country for Old Men.
Yeah,
so like, umecheki? So like in that movie, kuna vile tu story. You know, the story is being told, like they show all the signs, like the main character anaenda kuwa kuna main ni, it's a kind of western hivi, so kuna main character alafu kuna villain. Huu villain ni tu mse psychopath anaenda tu akiuoa kila mtu, alafu main character akaingia tu kwa reda yake all of a sudden, so unajua anashindwa akifuatwa nini, lakini kuna signs a main character like atabeat the villain, unaona, but in the end the main character dies. But theater yondo inauma. Huu villain sindo mwenye alimua. Huo mse anauliwa off camera, like hadi waonyesha kikufa.
Ninasikia story.
Like scene inaanza after huo mse ametoka kuuliwa na ni wase tu random kwa film. So like ukiangalia vile story ya movie na show, I think ndio ilikuwa my worst, cause kila wake hata hakuwa kwa camera akoonyeshwa akiuliwa.
Yes, mi ingekuwa tano, ningechata kochi.
Hadi mimi ningeboeka.
Mi nataka nga kuona, kani death nataka nga kuyona. For closure, nijuwe msia na death.
But like, right, unacheki bisa the moment yenye sawa na uwa mse, ni yenye uta expect, like, ata si ile kama Game of Thrones ati wanaonyesha masigns hivi. Iyo, wanaonyesha scene moja, alafu wana shift directly to something something you never expected. Kumbe ni kitu imefanyika off camera. Sasa wewe like the viewer unafaa tu kushikanisha, unaona, alafu ni uko mwisho wa movie, unaona, so umekaa mwisho wa movie, lazima umalize
juu nataka kuona nini ilifanyika.
na hata kuonyesha. So yeah, yeah.
Yako
ni kwa character sasa. Unajua kuna hizi names in western movies.
Okay.
Wenye siwezi kumbuka.
Mimi nataka kumaanisha kuna Kenyan movies zenye zimewabamba. Nairobi Half-Life, I guess, nika acha nikupatie example, nika Prison Break. Unachikivenye Prison Break ilikuwa inalitangua KTN kitambo. Lakini wase wangekuwa naelewa, lakini sidhani hata saa hii hata utakitaka kuni add. The best series imetolewa hadi leo ni Prison Break. Hiyo ndio the best. Hata GOT, sidhani kama GOT iko
any GOT imeiona.
Hakuna. Hakuna.
Mimi nimeona Prison Break season 1 na 2.
No, kwa ndio the best.
Mimi nimeona watch Prison Break yote. Eh, na mimi ai Game of Thrones
hakuna. Naambia GOT ya. GOT kwanza wase walikuwa ngara. Stand off juu ya season 8. Hiyo season ya mwisho. Prison Break hakuna season unaweza sema hii season ilikuwa work.
Hadi hizi za juzi zenye wameamua kurudi.
Gani?
The recent one yenye.
Hiyo sasa unachekia hadi ni kama hata hajaelewana. Juu hadi Scofield anasema ni kata acha kuzi. Kushoot unaona.
So unaona si pia wameharibia tu kama
hakuna
tofauti yona GOT ni.
GOT walikuwa na do. Unanipata? Lakini walishindwa ku execute. Hii season mpenye imerudi ni kama bado in-house kwa Prison Break waje kumaliza kusotiana. Nika bado kuna contract issues unaona.
Oh, yeah.
Kuna makatazo yenye na pull out.
Yeah.
Juu kuna issues. Kuna issues around eh.
Ah, but still eh hapana, Prison Break still the best series of all time. Same in as sema
ni nasema ni Prison Break. Yeah, stand
in my opinion
eh.
Siwezi ku add in my opinion.
Wewe unaona no, the greatest one on me.
Mimi siwezi sema kuna greatest one because mimi naona like new update. Mimi naona ma series often and kila sana unaanga series na feeling ni bamba yani, but mimi naweza sema as for now off the top of my head definitely na go for GOT
hadi 24. GOT iko juu 24
eh? Hapana, acha tu hadi umenikumbusha 24 ni the best.
Oh no.
Lakini yeye pia mimi nimekumbuka 24 vile
ni Prison Break. Ilikuwa
ile the greatest of all time.
The greatest of all time. Like mimi nakwambia 24 ilifanya hadi nikakuwa close na my dad because alikuwa anipenda. Sadi mimi nikaipenda juu ya kuiona na yeye. Unacheki.
Juu 24 huwezi sema kulikuwa na season yenye ilikuwa ngawa.
Kuna series ilipo. Ngoja.
Ilikuwa moto.
24 ilikuwa moto.
Vile walifanyi kitu ya CJ 24 Legacy, hapo ndo
waliharibu.
Hapo sijua leta black character. Boy, we want Jack Bauer. Tataka kifata na nse. Kinani.
That Coca-Cola. Coca-Cola.
Manze, I mean, ilikuwa the best series. Hadi nilikuwa nasema designated survivor iko mahali hapo. Na cheki pia hiyo designated
survivor. Pia yeye ni fresh. Pia mimi nilicheki na ni fresh.
Hadi nini kwa tu sijaendelea from season 2, but ili ni bamba sana.
Lakini mimi na feel 24 ni. Bideko jawatch 24, sijui
unafanya
nini na maisha yako. Na hadi nataka kuuliza.
Hadi Prison Break. Unajua Prison Break it might not be the great it may, lakini no, pia Prison Break ina fall under category ya 24 like. Kuna vile unafaa umeiwatch. Unaona?
Mi personally sijaona Prison Break sana. Sina mbe niliona.
Anza sasa. Wewe watch Prison Break. Hakuna hiyo series ni noma.
Hakuna kitu na nibo wengi kama kuona one series ni iko na one season 22 episodes. Kila episode ni sijui 1 hour.
Iko na 22 episodes.
Siwezi ona kitu. Si kwani Prison Break iko na how many episodes pass kwa.
Acha sana wewe. Acha nikwambie sasa the catch ya Prison Break. Unaona kwa kila episode. Nataka kujua what is happening. Una ni feel si predictable
eh,
na suspense si predictable. Sika set nataka kusema Blacklist ni mbaya, lakini sika Blacklist
sema Blacklist
sema hard them
sika Blacklist ni shote eh. Let's unajua the star itakuwa Michael Scofield. Lakini zile as in turn out of events itakuwa different.
Like haina ile monotony. Yeah. Same thing ina happen over and over.
Yeah, endo starring, lakini yeah. Vitu kaa, vitu zingine. As in, yes, you know it all. Kuna zile vitu anashukua off guard. As in, yeah, ni a normal person tu.
Yeah.
ni vile anajua yeye kuna solutions za problems.
Yeah. Unajua mimi sijao na blacklist but mimi sikia ready mtu nika like
yeye ndo kusema.
Yeye ndo the supreme overlord. Yaani nothing goes past him yani.
Sasa hii ndio tunafanya ngasa blacklist square man the best.
No, uni criminal. Unajua uni msee uni ako top 10 wanted list.
Huyo
ready. Eh. Like seriously inaanzanga hivyo akiwa hapo hivyo top 10. Alafu bado ana imagine ana manage ku control like sini FBI ama CIA whatever. Ana control hivyo. Does that make sense?
Na series zingine za ambia mcheki kama mjaona ni white collar. Hili ni bamba sana pia ni kitambo. I guess ni sort of the same story. Like the characters. Main character ni msee mwenye alikuwa mwizi alafu akabadilika. So siku hizi USAID FBI.
Lakini imeanza kumbuka series kali kali. Sijui mbona nilikuwa nimesahau Peaky Blinders.
Oh yeah,
but does you watch Peaky Blinders?
Yeah, series. Say, ila kuzikumbuka yenyewe.
Tutaongelea series.
Prison Break ni la tu kushuka.
Rankings.
Kuna ma series mingi.
Yeah, I'm going to take my word. Kuna better series kuliko Prison Break. Lakini si Joti si one of them.
Eh, acha tu hiyo story.
Hai wewe hapana. We don't want Joti slander here. Hiyo msitulete.
Acha niulize swali niliona kwa movie. Hii swali ni the most gayest thing unaweza ku the gayest thing ushayulizwa in your life, but let me ask it. Haya. Would you rather make out with a guy or let him blow you? And if you don't, like, family yako itakufa, utakuwa unsuccessful, like, utakuwa tu a piece of shit roaming in this world. Kwa unaweza chagua moja, make out or let him blow you.
Chene, echa family yangu kwa a piece of shit. Echa mini baki na hiyo dignity. Echa mini baki na ego yangu.
Fuck the farm.
Fuck the farm, fuck the farm, man.
lakini hiyo ni ngumu. Lakini sasa ukishaka hiyo variable ya sijui the family watch.
Family dies alafu hautakuwa successful maisha yako. Utakuwa piece of shit. Utakuwa tu like mtu tu worthless sana kwa hii dunia. Chagua moja.
Yote tu ni kwa worthless. Lakini nibaki na ego yangu intact. Nikienda heaven, naja vile ndajitetea ndambi yenyewe Mungu. Kwa Bible umekata story za mabati men. I had to do what I had to do, unaona?
Inakwangi imekataliwa kwa Bible for it.
Si Sodoma na Gomora, si yeye ni akili akata example.
Hiyo tike watu waliongisha asteroids and meteorites.
Oh yeah.
Na Mungu hapo hivyo.
Eh, hapo acha mimi nikuwa successful.
Hadi Oscar kuna venye uja tu pensa yako liko na
like sasa unajua
make out.
Oscar is ready to get his dick sucked.
maybe the latter in fact. Eh, unacheka ukishaingiza hiyo variable ya ati oh family nini
akituka hiyo, lakini hope you think through sana.
Yeah.
Ukithink through sana you will have to choose a gay option hapa. Ukifikiria sana sasa automatically you will be lonely. Kaanza kusema no, I think I
don't
have my
lips
back. Give me your father.
Mimi
acha
wako daddy. Wacha mimi nibuke tu unsuccessful. Hiyo yenda cope nayo, lakini ego yangu itakuwa intact.
Mimi nitajimada.
Hey, like we said, fuck the farm.
Fuck the farm, fuck them kids, fuck everyone. So guys, today we also wanted to talk about catfish accounts. Like mmeziona all over. Hizi masudo accounts. Hizo tunaweza consider catfish accounts.
Sudo si catfish. Juu kazi ya sudo, hiyo tu ni kuinvestigate. Yani kwa anga.
Sudo ni ya?
Sudo ni cat seme. Ndio kusema aje. Sudo, bidini ni cat. In a way, ineza kituka catfish. Lakini sudo, wengine hata waposting pictures kwa sudo accounts.
Yeah, it's just an account.
Yeah,
nataka memes hivi.
Yeah. Sudo account seme. Unataka kujua labda story ya msee ama tu memes, so na create, lakini sina jina yako.
Yeah, na jina
ingine. So kama unataka kujua story ya mse mwingine unaweza kusemeka ni ex wako unatumia hiyo pseudo account
aliku blocking
unatumia hiyo pseudo accounts ka meme unatakiwa sio ajue ni nani unatumia hiyo pseudo accounts. So sidhani pseudo ni ka catfish. Catfish ni catfish.
Catfish ni a guy pretending to be a woman.
Lakini si pseudo. Like,
lakini si pseudo pia hapo hivyo ni mtu anajifanya kuwa mtu mwingine.
Lakini kwa pseudo si lazima post pictures ka catfish. Oh. Catfish hadi captions zake zinakulidon.
Unaweza dhani ni a personal gender.
Gender.
Kweli kweli kweli.
Na sio una vibe hapo na mwanaume.
So mentality yao senyo na unanga hizo makatfish alafu anaanza kuvibe. Vibe wanaume sana ndo nini?
Like, si unafikiria ngani dem? Si amepost ma picha za madem.
Like sasa ndo nasema mentality ya mse mwenyewe. Huo mwenye ni catfish sasa. Like si anapost ma picha za madem, watu wakuje inbox or whatever and expect
yeah, ama mental illness. Like naona ngani kama anataka some sort of attention. Ama inakuwa for games, I don't know.
Lakini unajua kuchiscout wetu hapa ama yuko na catfish account acha tueleze. Mzee amesema ni mentor yeye. Sasa mimi nimeshangaa. Kwa nini anajicheza?
Mbona unajiona? Unajiongelea hapa.
Okay guys, so context of the story. There was a time I had a catfish stroke pseudo account. Which didn't die that. Acha nianze story hadi from
the top.
From the top. So, I wish Jonte angekuwa hapa tungechapa hii story na yeye. So it was like this. Tukiwa high school, Jonte and I tulikuwa mabeshi of course, and kama ujui Jonte he was there in episode 1, you can go listen and ujue kidogo. Yeah, so mi nilikuwa na phone tukiwa form 4 and so did Jonte. So si tukaanza hii form ya tunataka kukuwa active Instagram, tukatengeneza account ya kupost madem peke yake. Watu wanatutumia mapicha kwa DM, si tunawapost like nika tunawa shout out yani kazi ni follow alafu like tunapata tu hiyo traction kwa account yetu, then tunashout out kwa sisi. Hadi nilikuwa nafikiri the other day na hii account hadi tungeifanya kwa account ya biz, lakini anyway acha niendelee. So see, that's what happened. Me and Jonte had an account tulikuwa tunapost mapicha za madem, ikafika mahali tunaanza kupost za high end models. Unaona, hey, hiyo page ikapata traction bro, like followers walikuwa na come through. Ikafika mahali hata ikuwa follow for follow, people were just following our account. Ya seti tulikuwa tunapata DMs ama dick pics or anything, but obviously kuna wale wasi walikuwa na kumu DM anauliza weni DM anazari kukatio kwa bro. Come on man, uwezi ona mse na post different people every day alafu wasi uni man. I mean iyo kwangu inaka logical. So account ilipata traction, kapata followers, ilikuwa na about 27 followers. Sasa si kashangaza tutafanya nini na hii account, cause sisi mpe hiyo account iko yake, labda mimi nataka. Haizi nipe hiyo account iko yangu, labda yeye anaitaka. So tukasemaje, acha tuiuze. Sasa usiki Jonte akaenda nga offline after tumemaliza high school, alienda nga offline from late Jan mpaka kituka July, like he was nowhere, hakuwa na phone, hakuwa na nini. So ni miss leo nilikuwa na handle hiyo account. Like I think endelea tu kupost mapicha kule kukulu ni nini, kapata traction mob. Kafika around 30k kule wazikanza kushuka. Saa kutoka 30k kakuja 29, kama hey, hii page lazima ni use.
Mlecha kuposta ama ni mademo leanza, oleacha ku
nini kumadiyo. Mlecha kuposta.
Mlecha kuposta.
Unajosa pia tulikuwa high school, tulikuwa idol. Sayu ni after high school. Umeanza kujipea shughuli sasa, una time ya ku.
Na pia mwenyono na you can do better.
Pia mine una hii account na kanayo na sio yangu, wao fulo zote si wangu yani. So tuko na tu acha tu use. So nikaanza ku okay, acha niseme nikaona ni use because Jonte hapo around to make decision. But pia tulikuwa tunacreate the same thing, ukipata enough followers tunaikinga. Sasa ikapata enough followers, fulo zako kwa wingi wakaanza kushuka, nikaanza kupata msa wa kuuzia. Jonte bado hajapana, sijui alikuwa wapi. Sasa mimi nikapata msa. Alikuwa na tulikuwa tunauza, alikuwa na that's 5k for ilikuwa 5k na our followers alikuwa 28k at the time, 28.9k. Usikia di huu day maita Zari alikuwa amefollow page. Zari huu mmoja huu wa Diamond alikuwa amefollow page.
Azini ilikuwa that big,
azini ilikuwa a big page, you know, is Instagram pages before atimuone wasee walikuwa na, as in sayo unaona mapages ziko people are making account ziko na 60k followers. Before like kitu 2017, we 30k followers. Ah, how many followers wengi sana Instagram. So like as I alikuwa dia ni follow mko nyingi ni check.
Atendelee.
So the fact that Zarya alikuwa amefollow hiyo page, mimi nikachukua kwa opportunity ya kuisell even higher. Ndio maana kamdrom say 5k. Omse akakubali. So si tuka agree date and time, lazima tupatane a public place ndio tufanye the exchange. Tukapatana hiyo day tulikuwa Garden City, tukaongea kiasi kiasi, akabagain na me on the spot. Sasa tukiwa hapo sasa hapo kwenye message ukisha base doing nini. The guy was a photographer. Is still a photographer. Actually ni photographer wa bahati at the moment sai ndio unataka my pics and all that. Like sa kwake ilikuwa sort of like an investment. So like akabagain na mimi tukaagree 4500 yote. Kanisikumia 4500 kwa M-Pesa. So 4500 shilling rich na sina hiyo account anymore. Jonte bado hajatokea. So mimi nikasemaje, ido tunafaa tu split half 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 single like a normal person would do. Sasa hapo nikwambia hapo sando nilikorogwa, nikapatana na vegetable plan inaitwa Stano. Shout out Stano. Stano yo time kulikuwa na pyramid scheme plan alikuwa.
Any time he has pyramid
scheme it's about to go down.
So Stano aliniambia kusii pyramid scheme plan. Sijui iko ni tuaje. Akaniambia vile sijui ati your pyramid scheme like unaweka do hapo nikaa bank alafu do zako do yako ina loan you to someone else na sio unajua mzee akiloan you do anarudisha na interest
yeah.
So do yako inarudisha interest
ukiendelea okay, kurefa wase
yeah okay. Ah, hata iko story ya kurefa
unaweka do alafu yenyewe ina accumulate
yeah, ina multiply tu unaingia kwa hiyo account na do zako zina increase na siwezi kuchota limit sell kwa sababu your account ilikuwa like ilikuwa ina make do like hadi nilikuwa naiona hata kuna msee alizali niambia alikuwa analipa fees na hiyo nini
na hiyo pyramid scheme
hiyo pyramid scheme hiyo ndio ilikuwa inamlipia fees kwa sababu kishaka kitu kwa 100k yako itarudi kitu kwa 120 au 130
35 hiyo inakuwa ni enough yake ya fees na pia kuji
sort ya make profit. So si sana wakaniingiza box mimi nani si nikasemaje hii 2K kwanza nikaka 2K kando nikasema hii 2K hii ni yangu sasa hii nitakula. Alafu hii do ya Jonte
acha nirushe huko.
Acha nirushe hapo sasa zi multiply. Hiyo 2K nikapeleka DM base story for another day. Hiyo si ikaisha tu hivyo.
Sasa ni ya Jonte sasa ndio mko naye.
Sasa hiyo ya Jonte iko hapo. Nimeiacha hapo from kitu ka July. Sasa nilikuwa naiangalia every month. Sasa nikaambiwa hiyo do naweza withdraw anytime I want.
Silk imefika how much?
Ilikuwa imefika kitu kaa 67 so by December
67
yeah 67 700 so, 6700 wow. So nimeangalia hivi naona badala ni withdraw siniache tu iendelee
ifike kitu kaa 10 G's
yeah ifike kitu kaa 10 G's mimi na joint tupate do safi hapo hivyo wa kumbe Stano akuniambia hiyo ni mimi ati hey, mimi na kumbe zile story nilipatiwa karibu nipate hata sana. Niliambia ati sijui ati Yo pyramid scheme books zinakuanga new every year. So like unaona sa dozi kikunywa maji hiyo December wanaanza January zero.
Afresh
like akukua na
weka
hiyo.
Guy,
no mimi naingia January.
Unapata kuna zero bob.
Zero msee sina kitu. Ni huyo nipigia Stano.
So au ndo umechukua do.
So umechukua do yangu na hiyo do certain nilituma tu a particular account. Hiyo account nikasa inaniunganisha inaniambia kuna mtu anataka 1000 nitumie sasa hivi kuna mtu anataka sasa hivi ndo nilifanya nilikuwa napata nimetumiwa messages naambiwa kuna mtu anataka this amount nitumie 1000 to this number mimi namtumia anapata anasema amepata like ilikuwa kitu hadi ungeshuku like unaja saka uobsea umetumia doa kikukola na kwamba haya nimepata asante
hata inaweza kuwa na senior code bado kwa hiyo ofisi yao tu anacall.
Sasa mimi sikuwa najua bro. Acha niingie hapo jana. Kwanza ilikuwa after Christmas. Nilikuwa nasema hey watu jana wakiwa msoto mimi nanunua
mavazi. Utakuwa paper as fuck.
As fuck mzee unajua January uko mwezi ya kiangazi. Sasa nilikuwa like
hakunanga do. For some reason tu inanga tu.
Hakunanga do. Sasa mimi nasema ha nyinyi mtabaki msoto kwa mimi niko na ka 6 hapo nimekaeka kando. Acha niingie jana hapo nilishtuka na call Stano. anza kuniambia sijui ma story za new books.
Stano as in stano anakupatia story, anakupatia ile ile story anafaa kupatia intel, anafaa kupatia kitambo na
fresh. Ningeniambia ndio ni the drama pema yani sale. New pyramid scheme ikurudi. Juu sasa misku I trust a pyramid scheme to the point where anaweza weka do hapo. Meta mtu akinitumia links za sijui bold cashers.
I guess your pyramid scheme yako jina kumkumweni pati hiyo story tukio kwa stano tu. Ndio ilifanya ngata niacheka ngi kujoin hizo vitu kwa bold cashers. Juu niko nayo jambia eh kama mtu angali kupoteza do hivyo ina maana ni at least will make another person happy. Mwenye ulipeleka date. Jonte alitoka Neil. Na nikitu alikuwa me...
Anza chani kwa
mbile. Mesta imi yake.
Kita lianza kwa unisumbuo. Anza mabuli account ilienda wapi.
Lakini mwame kweli.
Ya zini limonge pia account niliuza. Lakini do sasa.
Bado ya jatumwa.
Zini kamwambia mi do nili invest kwa pyramid scheme. Lakini azijarudi. So na cheki iyo time.
Utaki kumwambia imeoga.
Alianza kwenye text. Sali iko kwa account already. Sami na mwambia wetu lienda kutumia kwanza. Usijali. Sasa vile jani kafika, jonte akaanza kunitisha na mimi kamsho. Sikizo dozi ilizama, bro, mia ni usinitishe.
Machozi.
Lakini nilikumwa kozi na we nilifilika nilikula
doya.
Lakini sikukula, like, hadi nyimi simesikia, so mimi sikukula yodo ilizama tu yani. Lakini,
chenye ungetisha tu consent yake, tu ungemuuliza.
Jonte was nowhere to be seen, sina kuambia
hakuwa. Oh, alikuwa offline.
Alikuwa offline. Hakuwa, nika msesa vanish from.
The world.
Ujui kwenye yako. Misi sikuwa najua kwa at the time.
Tena tokeleze. All of a sudden naseme. Bede ili akonte tuiko.
Hame toke yaka a ghost. Mi anekua
kipiana. Hame
toke yaka a ghost. Hame toke yaka a ghost. Na hiyo story keishangatu hivyo by the way. So.
But I feel yo catfish account ino haikuwa mbaya, haiku ina manipulate.
Haikuwa mbaya. Siko inetumia tiku. Noja music ya squeezing
account. Kuget bitches ama kuget.
Yes.
Ama kusikia wale mamande mwenye tafoli mtu yu, no?
Yeah, atikuwa toka duo, unajua kuna time machani kwa mbisa, unajua hizo accounts, hizo mabig accounts unanga zinakuanga. Some of them unakuanga dina group za WhatsApp, sami nilikuwa dina group za WhatsApp, nilikuwa najua na other fellow people unalikuwa na hizo accounts. So unapata, mtu anasema kia metumia account yake, sijua kakoni msee duwa, na msee anaingia kwa group chat unasema, wani mepata fala fulani leo. Nimwambia nitumie pics akasema na date tupatane, nikamwambia nitumie tao na akatuma. Sasa sisi tunacheka katika kwa group chat like fuck you all.
Ila filmu nyale kwa fanya hivyo, hiyo ni psycho. Mbona pretend kwa dem? Na bado unaitisha ado. Tuna unajua vizuri ni chali.
Ukipigia namba hiyo ndio unasikia ni chali. Ndio nasema
alikuwa na pic, obviously najua hata labda ata pic hizo calls.
Obviously hata pick, but nasema tumu kimpata off guard.
Wow.
Yes, unajua obviously hata kupea namba ya kutuma hiyo do. Alafu wa muetu, kabla kublock, bwacha ni mpigia nisike sauti yake.
Kwanza na film, saa hii, catfish accounts ziko on the rights. Kwanza Twitter.
Hey, kwanza Twitter ni
mpigia. Hey, ni kubaya.
Pala ata kaku na place na gopangadi kuinda ni Twitter.
Mm-hmm.
Hey, Twitter na feelingi. Wezi juwa mseka ni catfish.
Ama
mseni for real. Lakini pia Twitter atakawa sange kwa catfish bado singe winda. Juhu leo wase uwa nuona pale. Unasema nga kitu unawahitio na diss you. Unajua nga diss you wezangi kurecover. Kako na kitu jongo wezangi kurecover ni diss you.
DMs wa leaked. Kwa mutajitete aje na wako na screenshots.
Lakini mina feeling. Kaka nilikuwa nakatia enyewe. Hapo kuna kitu ya kujitete. Hapo hivyo tu na hope for my boys tu come for me. Wanitete tu kwe toxic tu wanitete.
Misogyny Twitter.
Lakini then kaka atfisha neza kuja anze kupeana. Jupia enye mwenye hako on the wrong. Unuona?
Kwenye na pretend kukua.
Another person. Iyo ni some psycho moves.
Nakumbio ni mental illness. Ya yetu ikuwa a catfish account. In particular, but ilikuwa tu wa sida account kusema. But kuna watu tu walikuwa nadhani, mi ni them. Mi na mtext na muambia mse, I'm just a guy running this account. Mse ananiambia, stop playing games with me. So nashanga mse ni mimi mbana. Mi na muambia, mi ni chali lakini ataki kuwa mimi.
Wala tukwa vibes. Sina kumbuka hadi WhatsApp ulikuwa unapata mame. So ni nini wasa wana kuinda, wana thani mene them, wana jaribu kuexplain ya zi.
2018 was a weird year for me.
Unajue. Ile kitu surprising, kuna kwa na catfish accounts zenye ni wanaume. Ka, sometime Twitter kulikuwa na hii catfish account, yenye alikomejifanya American Soldier.
Oh yeah, na kumbuka
yenye blazer alikosema tumwe 2020 large.
Unaona
eh? Na sio alikuwa for that hadi mademo alikuwa na sim papo. Eh nini hadi na anaanza kuchocha venye sijui anaenda vita Syria. Mademo anamwambia take care.
Love smart. Like an under story anatengeneza a character.
Anointroduce our character. Anawaleta.
I don't have to go picha. Anointroduce wase enyadi ya wako.
What do I do? Nani wana kutext?
Nika kuja kujulikana kume ni samniga kutuwa paka wangore. Tua mechini kwa bedista yake.
Yame mweka tu.
Mweka tu.
Niyo catfish account ilikuwa na followers mse.
As fuck. Ilikuwa ngime hit. Najwa sapi na wengi ilikuwa nga madem. Jwenye alikuwa nga well built. Anasema yeye ni American.
Mtu jima hapo.
Venye sijui nani alikujanga kumexpose ikakuja kujulikana hadi si Joel kama amesema yeye ni mkamba. Mm-hmm. Alafu venye kuja kumexpose ikakujulikana hadi si mse wa Kenya.
Eh.
Ndio sasa kakuwa ile fuck. Yeah. Lakini sasa kusimpo redo alikuwa share simp. Of which sizo wa blame.
Eh.
Yeah. Jwenye ukiona yenyewe chalia anaka vizuri hivyo na feel yenyewe inaweza kuwa niko game. Mhm.
So why not?
Why not? Eh, una shoot shot tu
kama ni possible.
Lakini tu ni vile tu wali clown, lakini
ni sawa tu. Unajua ni mtu under false pretense. Hakuna venye ungejua.
Na kwa kitu ungefanya.
Yeah.
Ni yule mzee alikuwa psychopath. Ai, sociopath.
Is account unajua kwenye ilinishtua ni the fact that watu zitumia ku get dough. Mtu anakuambia mimi niko kwa ngori, sijui ni nini. Nisikumezi mapesa.
Alafu nalijua kawe ni simple. Enyeo utawana enyeo kani shoru tunana kafiti. Kani shoru tunana enyeo mandema na kafiti. Why not? Na kana feel vibe yake. Mcha ni msaidio na ushiatao na umambia. Weji tuwe kwa hiyo ngori.
Sindio, we ni a man with a good heart for me in love.
Yeah.
You can blame
me. Na utaki kuona labda the love of your life. Mm-hmm. Akingia kwa ngori. So unaona unamsaidio.
Love of your life unajua kutana na ye.
Sasi o... online simi
simi online interaction
na mjapatana un enyewe
unacheza na watu huko nje watu na move different una sikumu hiyo tao unamwambia eh waje toko hiyo ngori nani anaita mamande mpale bashere mzinga ina
hiyo ni weekend imesha sortiwa.
So guys, this was an a fun episode and we had so much fun talking about catfish and super accounts as well. And allow us to wrap up and say our goodbyes. Remember to follow us on our Instagram and Twitter accounts. You can reach onto us at the Gazebo Podcast on both platforms. And don't be afraid to comment. Yeah, comment hapo hivyo. Nataka utakuja kwa DM yangu personally. It's very okay. So from us, it's goodbye. From me, Marvin Kehato.
Kevin Gatim.
For Yugs, my AKA name's coming back next week.
Stay tuned.